It's Valentine's Day. Hey, yeah. Obudde buwungeera, tusaba tochite mukwano. Enjuba yeyegenderera, kumira walundi. Mukaseera katono nnyo, n'omwezi guli mukubo. Tumulise mu budde bw'ekiro kati laba labayo ntandise okuyongobera nze mbutya obudde bw'ekiro bubeeramu ebikemo bingi sigala wano baby ku lunaku lunoomukwano nina akalabo special katwale akamuli ka rosa ku Valentine's Day
akano kafume
Sekanga poliamo we kubagisa Omanywe saku munewe Acholi mamuli safo Neva mala neva bibia Kuka imba kempola pola Neva mala neva situlako Kwano kwa kunyuma kuluna kuluno Akamuli karosa ku Valentine's Day
Akano kakume
Toka kanya kuwatoka
Kafukiride kumasi
www.djericom.com.